Hello.
A ver.
Selam, denizdelerim. Urjii sagal 85 riqicha jedha dawwalaati lakkoofsa 6. Urjii sagal 85 riqicha jettanii dawwaltanii lakkoofsa 6.
Urjii sagaltanii jaattee?
Sagal 85.
Sagal 85.
Riqicha jettanii dawwaltanii lakkoofsa 6 tuttu addaan isiniif cita.
Achi,
Yeroo gaarii. Rakkoon qaba.